I'm a pro, I'm kisha bingwa. Yeah, yeah, yeah. Another one.
Mavo on the beat.
Kusema kweli umeniwai na furai, sita lie, I just wanna be by your side. Nasijali kanta fight ya uhai, nita die, niki try kumbu why lie. Kino chanyiki, sani nita do. Oh my baby boo, umeniweka juu. Wanaku abudu, sifa zikoji. Rope ya ni true, I wanna do you too. Ninge kuwa na uwezo we, ninge uiba moyo we. Ni ujaze na upendo we, ni ufiche mbali nao we. Wale wale wa maskendo we, tuachuje kwa mchezo. Umenteka baby, walae sina langu.
Umenteka baby.
Kuchapia, I'm looking for a deal. Natafuta my idea. No mana niko clear. Nasija kunywa beer. So baby pull a chair. Shika glass alafu cheers.
I don't know why my heart chose you. Baby come close, we can stick like glue. I don't wanna play games with you. Baby ninajua ligi yako iko juu. Me have you pull up gun just for you. Me no need no bad mind come close to you.
No, 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 no.
Ninajua ninawezo we. Nitakuvisha kapete we. Karibia sana.